Unikanso ye chamvuma omulangira Muziru Haruna atabukidde abakaba government atabukidde abakulira ebyenjigiriza mu district eyo basinze ko era basonze mu runwe nti bano bebakyasingidde eddala okuviirako amasomero ag'enjawulo okukola obubi naddala bwe kituuka ku nsonga ez'ebyensimbi ng'abasingira ddala obungi ensimbi ze basingira ddala okwettanira okusinga okuddukanya emirimu egy'enjawulo. Mu disitulikiti eyeruka abayizi ab'ekibiina ekyomusanvu wamu n'abasini eyokuna baakolera ddala bubi mu bibuuzo ebyakamalirizo ekyaviirako n'ebibuuzo ebingi oba nga ddala abasomesa abali mu bitundu byeyo naddala masomero ga gavumenti bakola omulimu ogw'okusomesa oba nga bakeera ku masomero kuzannya. Wabula ono ategeezezza nti kaakano mu kiseera kino wakyaliwo okusomozebwa okw'amaanyi naddala abasomesa mu masomero ga gavumenti abamu ku bo ne batuuka n'okutandika okulekerera obuvunaanyizibwa bwabwe era ne badda mu kubakolera emirimu gyabwe ekiviiriddeko ebyenjigiriza mu bitundu bino okufeeba. Muziru Haruna wano ye wasinzidde olunwe awamu n'olukongoolo n'aluteeka ku abo abavunaanyizibwa ku nsonga z'ebyenjigiriza era abakulira ebyenjigiriza mu disitulikiti eyo baagamba nti bano tebakoze kimala kusobola kugonjoola nsonga ey'abayizi abakola obubi mu masomero ga gavumenti awamu ne masomero g'obwannannyini olwo disitulikiti yaabwe n'ebeera nga mu kuswala buli entakera.
Babayiziza eno polisi eri kuyoola abaana abatali kusoma mu byalo ate yayoola n'abazaire ate nga polisi kyerikola kintu kirungi ino obuzibu buli kubasomesa n'amasomero ga gavumenti abaana olubajiirwe bali kubagoba polisi eza buzibu eri ku implementing ekyo ife abakulembeze kyetubakoba n'olw'ensonga eyo ife tusaba bana ife ba DEO Uganda yona ebyendegerese biri yegeyege aye tubasaba nti mwire engulu muzuukuke mu momentari nga amasomero ga gavumenti n'abasomesa bemukulembera muteeyo amaani mulirobe kulinda bulinde kwotakuwaaku nga kubira ba headmaster mugabane sente government eta masomero gana sente ni ndino tetuda kuikiriza kuitize na tulikulingirira abazaire bali kufuirwa abana bali kuononeka ainga nimwe effort yeme tetuli kujibona
olera ya garanti ne kumurundi okuddako amasomero gogna agagenda okukola obubi gabonerezebwe okutandikira ddala ku bantu abo ababira bavunaanyizibwa ku nsonga z'ebyenjigiriza kubanga balagajjalira nnyo enteekateeka eno.
Ero mulundi guno ife tusaba nti isomero linaku disitulikiti enaakola obubi kirikwetaagaeje ku mu highest penalty kubanga kiba kizibu ky'amaani ino abazaire bali confused abaana bali confused abasomesa bali confused abateeka okutuliza embeera eyo nibadi kibafiire eyo bali ba mawofiisi ate kyendogera ku nkiidi so this time round nenda president yetaba DEO tubawe ekibonerezo kikakali atali kusobola kusitula disitulikiti ye omulimu awanike ngomuvweku tuwe abaana abatabali kusobola okulabirira embeera n'okusoma n'okuwa ekitiibwa akasente akabaze.